uthi umuntu yena odala ugcwala ngami. Uthi ufuna mina naye sithole. Uthi akakamtholi umuntu yena odala ugcwala ngami. Uthi ufuna mina naye sithole. Uthi ngiyamphambanisa inhliziyo yakhe makacabanga ngami yena ubaby. Uthi yena ufuna ngiphathe kahle ngoba nami ngisiphatha kahle. A first date to see a cool reef. Unatural like a thunder my weed. I'm a simple nail polish. I'm also baby don't best get in gage. 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 I'm also baby don't best get in gage. 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 I'm also baby don't best get in gage. Baby, don't be scared. Gage, gage, gage. I don't know. I was a stray. I'm in a now. I was a stray. I'm in a now. Kamthola umuntu yena odala ugcwala ngami. Uthi ufuna mina naye sithole. Uthi akakamthola umuntu yena odala ugcwala ngami.